jotamani halaji malifu.
Ketine kabaruji bienal.
Kebe kabaruji bienal yurandi emoti gila e finata waji mudum fay bornaaki mudum.
Ketine kabaruji bienal do studio tamani halaji malifu.
Sakira beedi be jamwaale moda de ngone bete talataare sappo e go lewru juliye hitande 2023 yamde jena yotte ke nyaa kongo e jamba kuru meden tawa le diande ko magelde be mottido yottindo di kabaru ju Ousmane Niall bulu woni non do ganni kante de boggi jande to kawrita la fina tawa binal artistique et culturel handen min kala hala lumo ngal binal o imadara sam de commerce et mairie ana jogi nafa sanne e wadurbe sotude kake mu penbe joda hala do kabaru dewral hakone bibbe leydi ndi jam e dejere wadi kenyan gofornora darani be darnade finatawa le ndartugol dewral be kali hala mudon le de jonde hello halde hala hunde ko haydini himbe seda ana fawi do hala debbo pufa o trompeta doni hunde anaton ko nandi e serendo hawa ture waran won e orchestra troupe sigaso yedi woni sembe kabaru jidi beta ko bismillah mo ron herat studio tamani binal yo andinde ko gonden wadde fa dewral wada hakkune bibbe leydi ndi dokkundiren juude ko latto sababu neda ko e kebal mali do ne sisili joda hala gaddo joda hala goddo gaddo aldinere kenyan do muttido wadbe hende jonde e hawrube hen fu dewri wide daranade fa agondal wada latto sababu fa jam e dejer wada ley mali mamad samasi ko alisise
finatawa nawi jati sawrude nyawuji leydi mali kambar dun sisili ona jogi nafa sanne ewi kanko professeur Birama Jako goto e facinnobe goto e dunke embe ewi makko finatawa yo hunde bawnde dunjude tialaji hetogol jam
leydi amendi yo leydi pecindi finatawa tan wawi latal sababu honto ndirde em e etude to kokowol palido hakkune amem e jam edum wawi du latal sababu labbinde fa laba rafi potal gondo hakkune singaaji potal ana hakkune singaaji
la communauté sont égal
garbe hawrembe dun non famiri kabaru o e wi mabbe hawrutinde be bilidi mali fufule nok goto yutan hetagul jam e gondal
ant nu reyni san
kawrta do min joddo min gajido min pijida dum ana wawi latal sababu tekkinde jam hakkune ami dene be nudirta gangal gommile mudum minen woni jatigi em gawoto min kawrintini yimbe fu gombe gangal fa jabbitoyo men aeroport gawoto yimbe fu ana
wuyde
kawruje totondral hakilaji kewdi guddi na sarta lengal do bienangal
gondal le neda ko jam e dejer hon dun enandore mudon woni ko cogade fu kulitata le gol dandirgol le hiro cogal ku chala nyor e tumbutu horbe mabbe koltiwida dun wadan faabe darano jottingul mali faabe dure ne fam keden Umar Waygal Alisise
ler goto mini tay chapantati raison ku chala o be ngadi ima daraji mabbe di fu fatimi bale ana le hen kera ana hen ensemble instrument musical ana le hen kanya ko nande mudum Isaka Kulbali o goto e lami do gubal ku chala ngal
nous avons présenté comme
baabi fumi kulliti e der o majere ko holitale hen ko fu jam nango dirgol solato dane wotere joda hala hala mudum kulliti ton mi kulliti le hen do darne ko amir en fayoto ardibe finata waji le leede amendi jogi le
traditionnel
nyoro mango jonuna arande mabbe be ngara tawede le bienal tagal ko be lati region kanko nodirte Abdoulaye Diawara lami do gubal nyoro mango go wala fu ko be ngari wadde do so wana fa be tawe e yimbe lo wombe do be wana fa tabe kuppo okay
na pas d'orchestre
ngala pijobe dum wadi so min gada e fijoji ga wonko min gadi ka min gara e fatawa minen woni ganyobe sabi ngalu kebeter don o mi hunu bettuto woni min gari don ni fami tawta e la malin kobe fu wana heba wurde jam
kanko
lami do gubal tumbutu ngal kambe bamnobe kuppo jabbino do o yukko be kali ko fur yo tidalaji ko woni elite malindi Amadou Talfije pour entrer air mali kanyun lami ngal do gubal kedden ko mo sifi do hen
nous avons parlé du
fu hala mum yoppi cangal dum latike hirude to bala societe civile parti politique haya tidala fu ko dum tawa hala mum dum kaya mi min nalo ma hande o ele chatri ngaji amin
be
do lami de do gube fur yo hakkilaji goti no mani hani bil fitirade e fina tawa mum
leengal le kawrital fina tawa luma sottugol kake ana wonde wadde le nokku latirde go ware gangal mutti samde commerce regional do gollidal mairie commune urban mutti kun tani don hore wadube sottude kake en be jetti go hakile go be go e wi mabbe wadan faabe do kebal mabbe be do ko yaari tiagal illa rafindana go fuddi le leedi meden di faabe direden faamu anni ko adama jigiba hebine do faccitango alisi se mamadu samaseeku
ko yottoto chapantati dande anale nokku ngada lumo mu inanado julabe fayeto ngarobe yewide kulantireji mudum urbe le tatteji region ofu bedo yimbel ngarbe hawrude galdo kawrtal ka yetti sanne golle o do wattu mo en bawi hebude mudum cewdi lebi mabbe
bi kana kono
lentreji mu indradi nguru ndeyam pade ko nande mu kebal ada hen jatal barkal adam drami biotami bengara jial lumo ngorna wundi yirude sede sede lato sababu guli dal hakun amé commerçant lentreji di hasidinda bawdi hebede
Rafinde na ko gondo le region o ka kuteje mudum mata masanne do julabe codo be so sotta lumo bienal o fana mudum yo nonande bedo yimbelle dati di mbawi jokkude yalla kambe do dan ko be kebi non holitiri wede alasan koita antirte do bebe kanko woni joko lamido commerçant detaillant embe
monsieur bertu lettrice mer o meddi non totaki bangal gulidal le foire nena min jidi non hawti commerçant be fofu yalla
njeyobe jeyabe nukkulu yogaje tinen kufaye to yuwaru kanyu enka hebayi hawrude galdo kawrtal sabi ndungu o ebe narda landin bedum be jewto wakati o
sakirabe di kabaru ci ando ndamba hebe do bembe ande de do hel amen facebook kanya konta twitter binangal ana jokkini do motti do cogge de ana ngada yewtereji jemma fu do dandirgol dartude hebude e genariji fatiyatara ndar wartini en do janjereji ngadde jemma alan jabbido o do hello sajereji e foindeji anni ko hebine do faccitanko Umar Waygallo
nokko no dirte sal suri bamba don fijoji di fu ngatta kikit alande raison kuli koro jabbiki wadi ton jimi mudun jimi di kuli koro wadi di ana le hen balé be kali hen kabaru ndiyam gubal joyla galdu nati wadi jimi mudun mi cittiden wiide ko yaata réseau ngaay sappo kañen jimi ñaloma handeno an heddi réseau ngaaji jeenay kañen gallure bamoko
temede temede himbe ngari jemma alan jabbido o ndarude e yewtereji cogge de be himbe kolti wiide ku yisanne e o imadar e wi mabbe ngalla kawrital fina tawa ana waawi wadde fa jam warta leydi meden di kede ko mbi Mahamman Baba kunta do faccitango Blandine Kasoge
fatu dinala ndona
ankor ngado bienal so ngonga halle ana hola bibe lay mali wiide golle tidi fuf dum waawi wadaade mi weltani ke sanne ko bienal wada mopti ga ti allaaji e taweede fuf mi sey e ko bienal wada mopti ga mi dan jidi fadeedo kawrete lay mali buri fuf le region o mopti e dun waawi laataade sababu hebu golu jam
kle bambay abi dabla
hedde hunde ko haydini himbe sedda handen min kala hala hawa ture pufo wa trompete ngul kakol jimi nandungul serendu hawa ana woni orchestre moderne cogal ngal sigazo ndu serendu ndu worbe buri nawtarade o debbo holtiwide ana wayi fufu rendu no weldi don fu kede ko hawa ture wi Aissata Amadou Haydara do Adam Achi hake Adam Amadou Haydara do faccitango Mamadou Samaseku
c'est quelque chose j'aime avant même de
yo golle mon dimmi jadi fada hebde hinnadi dum ya fanam fi kal barka Allah do yakawre mo jogui mi e gilli golle o dum newiki fa goto wadai dum e galle am fanam bi woni yo tan gilli mudu soni mi soni ki non neddo na fiya ngol kakul gachi dum huya non sanne kambar dum no mi hennike tewtude fami hebi e fuddore mudum hobe bi mi gona fi madara mudu kal barka Allah andi kay dum biltigi tagal bi nan o do kabar mudu na to kay Allah andi
On peut voir ça dans l'avenir.
hollitinde wiide fa hande ne binal ngal ana jokkini ɗo mottiɗo tafon kay e région ngaji sappo woni gono ƴaɓɓiɗi hono kanƴiɗi woni hono Kulikoro, Joyla, Ségou e Kidal. Jemma talatare handen cogge motti e Bamako garata e nabbude do bimbere suudu yewtirdu Sori Bamba jooɗa ha laaji ɗiɗi goɗɗi du gaɗanna handen ɗo mottiɗo kañe e Sévare Oumar Waygallo.
Gubal kanaga mofti kañum warata fiide nokku noddirte salle spectacle Sori Bamba motti ngalure buuɗi hokkete air goto e silimaji capantati holla ko wawi. So mofti wi ton Bamako jokkata kañum du wara waɗa piiɗe muɗum yoga e haalaji muɗum ɗi fu yewata dow jam e deƴere. Gouverneur motti batu waran wadde ton haalaji kewɗi kalte ko nayiri bangal yingo lobbo gorko e debbo yella jam e deƴere an hewte li nokku o. Nokku noddirteɗo conseil régional Séware ton du haalaji kewɗi kalte ton ko nayiri bangal keɓe e garoɓe ƴewde kaye fiji kañe fa yetto fina tawa le leydi ndi. Micciteɗen wiide gubal narangal du waran wadde jimmi muɗum nokku noddirte alliance franco malienne.
Sakiraɓe holtinde wiide ɗo kadi ɗe kabaruji ɗi biyata ko ka andon ɗi fuu oɗon mbawi heɓude ɗi dow application studio tamani mo mbawɗon heɓude dow play store ɗo kadi ɗen holtinde wassalam ka ɗo e seeɗa yewtere malikura nde waran jokkininde. Ko ɓuri himɓe ujunaji temedoran woni igguɓe hono feccaɓe ko hakke galleji ujunaji capanɗe tati woni galleji jooɗiɗi ley région Gao no direction régional développement social hokki ɗi adaduji le timmode e lewru mai ƴaɓɓino ndu no ɓe igguɓe holtiraɓe wiyade ƴuuri ley commune ngaji e région Gao kañum e Banja Gara ley région Menaka to ndu jamare nde holti metti muɗum no wiide ɓe himɓe igguɓe e darana ka sanne ko laati fuu ko ɓe dartata no ɓe himɓe kumtene hoore ko yaawi yalla ana mballe yewtere min noddirta magazine Mali Courant ɗum ha fawi dow muɗum Moussa Maly Sissoko waɗni en dow faccitago Mamadou Sama Sy koye Ali Sissé.
Gollirde région Gao moni nde yilwere holti wiide iwde ñande noga jeegom mai 2023 ko ɓadi sitiŋaji noga déplacé en goni limtaɗi nde holti wiide ɓeɗo déplacé ɓe lamkoɓeɓe jeeɓaki ɓe fay seeɗa. Keɗɗanam Moussa Misso Mayga kangoni hoorejo gollirde région Gao moni nde yilwere
ele andal amen ka nokkule sappo e jetti ɓe jettiɗi ka fu an songoɗo woni ɓe yimɓele ñongitiɓe wolni muɗum nokkule sappo keddiɗi Gao woni bande goho lewru janvier en 2022 wartimoɗo lewru avril ko ɓuri galleji ɓuynaji capantati e tati peccaɗe hakkunde ɗiɗo nokkule woni ɗimi juɓɓi won yimɓele gonɓe nokkule goɗɗe ɗe wona ɗiɗo nokkule e région Gao e mangal muɗum fuu ko ɓuri yimɓele ujunaji sappo e goho woni ɓeɓe
juɓɓi.
Tawene déplacé en gonɓe talatay ɓaɗade Gao holtina jogitelaji kewɗi e dow nokku maɓɓe o hoorejo kamɓe egguɓeɓe handa aghamu woytiki rafi fabaji ana ɓuri lebbi kewɗi
komi ƴuwi ana woɗɗi Gao kiloji temedere capan jeenayi e joyyi min gari ɗon ila sappo e goho lewru septembre hitan 2022 fuɗɗon nde ni galleji temeɗe jetti capan joyyi mi mbaranno adadu yimɓe ana yettono uynayi tati temeɗe jetti capan joyyi on ɗo adadu ka sikka wala hen o ɓeydiki ONG ngaji kewɗi paabotoji men ana ɗon ko serti e pam ñalawma hande on e fayi goto gana paabotoɗomi
Soumaily Soumaré woni hoorejo halnan en Gao ke wiide batuji gaɗama hakkude gouverneur o e kañe kumani ɓe golleji neɗɗaku yalla wattande hakkillo imadaraji fewde ɓeɗo yimɓe hoyfiɓeɓe
on ɗon jama yo jama tampuɗo ɓe kandano e ɗum feyi ndi gaddi e gouverneur Gao imadaraji kewɗi hayetto ONG ngaji ɗi ɗum yalla miɗe mijoɗo ɗati mbawɗi faɓade ɓeɗo yimɓelle eggoɓe ƴuure jonde mum emin keeɓi asande ɓe ɓulli eɗe gondi faɓade ɓe banggal guure kañum ko nandi e muɗum
saabi ɓuytugol faabaji ɗi kamɓe egguɓe mondoro gonɓe ley dende bulkunde puɗɗi ɓooyi golleji lattoji sababu deyankoɓe keeɓi e wimaɓe
nokku ɗon o egguɓe ƴuure jonde mum en ƴuure duwansa kooru bajangara ana ɗon kaddule fina tawa ha ɓe jeeyami Gawoɗo sukaɓe joyom joguimi miɗa waɗa lumi samal goran o yo
maçon
ko ɓadi uñaji jetto déplacé hayɓe goni limtaɓe les raison ngaji Menaka e Kidal e fuddode lewru mars famdi fuf sitngaaji noga ittati déplacer en goni limtaadi to minaka ka non to en kay so yawti faabaaji gulliji nedda ko di dabere fuf fiyanaka kambe e gube be ka dum fu tawede ardi be kabaru cellal hol tibide won ngatana be hakillo kedan Abdallah Babi o dogotoro to minaka ton
si c'est des femmes
rew belle en gala bawde fu sawraade miden jidi ni fedde CCRF ne hinno be do yimbe na do hokka be chafaaji be mbaawi sawraade mere mere equipe ngaji joyom min jogi le camp o ngadon jami ngarmi hakkune yimbe le egube wure jonde mun fedde UNICEF ne woni dardi do sadda golle majju
pede egube be jalti le nokuji mabbe sabi gidali yimbe gubbal UNICEF wonbe le réseau ngaji di